Chinekazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Timizwi qoqa indaba. Tholuzo yizo. Chinekazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Imizwi qoqa indaba. Thuluzo yizo. Tangik daddy. Tangik daddy. Tangik daddy. Cloud now, but man calling out, I'm high. Feel like this feeling, my sweet song. Feel like this magic, my new moon. To someone need, I make pele. Your tattoos got on when you moon dancing is this your ganja. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Imizwi qoqa indaba. Thuluzo yizo. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Imizwi qoqa indaba. Thuluzo yizo. Kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Imizwi qoqa indaba. Thuluzo yizo. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho. Imizwi qoqa.